Kunde boy.
Genius.
Flaga got the recipe.
I want to keep you, I no go let you go. Nishafunga na zipu, kwingine nisha sema no. Acha nikusifu, uzuri wa nyumba cho. Na ulivyo nadhifu, sipati vidonda vyako. If you leave me, I go die my baby. Na ukinipenda, tajidai my baby. Nakomana zako kachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite,
uniteke, uniteke.
Nicheke kama mtoto,
uniteke.
Baby take me, apo ndo penye,
uniteke, uniteke.
Ninenepe kama mpondo,
uniteke.
No, macho yake lungulungu akinitazama, na mimi nageuka nungunungu, miba inasimama. Macho yake lungulungu akinitazama, na mimi nageuka nungunungu, miba inasimama. Fanya wazi unachotaka, zidisha kunipenda. Ila kuna paparazi na basata, tusichapane madenda. Nakomana za kukachiri, kachiri, ukibinuka binuka. Kivumbi na jasho wawiri, wawiri, kwenye mashuka mashuka. Asa baby nite,
uniteke.
Nicheke kama mtoto,
uniteke.
Baby take me, apo ndo penye,
uniteke. Uniteke.
Ninenepe kama mpondo,
uniteke.
No,
uniteke.
Asa baby, minataka nikukande.
Pinda, pinda mugongo, pinda.
Yani pinda nikukande.
Pinda, pinda mugongo.
Nishikilie na mini kugande. Mina, ah, mina penda mgongo, ebu nipe ni kugande.